Cedon. Mbali miu kukaribia, sijapata matatizo kwako nimeridhia. Ninakata, staki kwa skiza juwa nachukia. Sese kina baridi ya July, alafu baby wangu kwa mshai. Wangu wako honest baby di July, andwa kichoma picha neza die. Wacha nikuje vitu cheze salsa, hatuna fanana wangu pacha. Ka whisky kameshika zimechacha, na furahia kitaka nilishe limbwata. Better chill, watch a mini hill. I want the money still, a big bill. He's a big deal. Nataka to feel the vibe they can feel. Big when I wave, nafanya ni kai still. Watch a mini hill.